amahla amathenetja ethu ayithola kuona namhlanje uyesabisa. Sibonga lesikhathi esidigital esiphila kusona hlehlehle. Uma ungakazi ungaphephisa kanjani ingane zakho eyimpisini eyi-online eyibuka zimsulwa nebala, umele ukulalela lolu hlelo ezomndeni namhlanje lakho nasizokhuluma ngokwanda kwemiqhafazo yezocansi sexting. Hlala nathi. Ngiphinde ngibingelele ezomndeni uhlelo lwethezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Umama usibhala umbuzo ohlaba esikhonkosini mayelane nokuvamiswa indodakazi yakhe kwi-social media, uthe njengomzali we-teenager, ngakube i-sexting yinto okumele ngikhathazeke ngayo? Sengizwe kaningi ngalokho ey'ndabeni, kodwa ngikaze ngicabanga ukuthi ingane yami ingaqoleka ilesi silingo. Asikaze sikhulume ngakho ngoba angisheshi kwezethekhnoloji futhi angazi ngqo kubandakanya ini ngale kokuthi uyingane nje enhle. Nicabanga ukuthi ngimele kusikhuluma lesihloko naye? Impendulo emfushane nelula, yebo. Ngeshwa, i-sexting ngumkhuba okhulumayo kwabangena kubu-teenager nabakubona. Kahlehle, ucwaningo luveza ukuthi intsha eko-20% seke yashutha yafaka iy'thombe zayo zobunqunu ngamafoni kwinamakhompyutha. Uhlobo olusha lwe-technology lwenza ukuba lo mdlalo ongumgilingwane ube lula nokitazayo ikhathi zonke. Isibonelo, i-smartphone app ebizwa ngokuthi Snapchat, okuwukuteketisa ukuthi i-app ye-sexting, ivumela abasebenzisi bayo ukudlulisa iy'thombe nemiqhafazo enyamalanga ama-second kumbe imzuzwana. Lokhu okwenza intsha itshele ukuthi kuphephile ukuthumela iy'thombe zobunqunu ngayo. Iphutha elikhulukelelo nebala, iy'thombe esuke ziyidijithali yinto engasuki, kungakhathalekile umshuthi wazo noyibukile we-Snapchat angathini. Ngale konkanta, zikhona indlela khona lezi iy'thombe zingashuthwa, zigcinwe, bese ziyasherwa. Ekuphume nje kwazo, soze waqiniseka zophethela kuphi. Abomthetho sebebikile ukuthi imiqhafazo yezocansi isibe yimayini legolide ey'mpisini ey'funa iy'sulu ey'njalo. Singakubeka eceni ukuthi intsha eqhafaza ngezocansi iziba amandla emizwa, inhliziyo, ingqondo nengxenye yokomoya yoluntu ngezocansi. Iningi layo itshele ukuthi le activity ayinabungozi njengoba ingengalo ucansi ngomzimba ngqo. Kodwa ikhohle ukuthi kuyenzeka ungena lolu hlobo lobishi lokunamathelana okumbombayi ingacabanga ukuthi ilimaza ubuqobo bobudlelwane beqiniso, yenze uthando lweqiniso lube yinto e-cheap nje. Iphinde futhi inganaki ukuthi imiqhafazo yezocansi ayikho emthethweni. Uhlobo olunje lwey'thombe oluthunyelwe electronically lusengangena kumunxa obizwa ukuthi child pornography. Sikusho konke lokhu ngoba sinomuzwa onzulu ukuthi umele ukuba nengxoxo enqala nendodakazi yakho ngobungozi be-sexting. Kwenze kube ingxenye yengxoxo evulekile ngezocansi, ukuyiphatha ngezocansi, inkambo enhle ngezocansi kunye nemiphumela yocansi ngaphambi komshado. Ingane yakho isengaba ingane enhle njengoba ushilo. Kodwa nazi iy'ngane ezinhle zinayo interest efanayo kwezocansi ney'ngane ezimbi. Noma inhle noma imbi, kodwa intsha ithole le technology ingenabungozi ukunelisa ukubatshelwa kwayo. Kulapho kanye okumqoka ukuba abazali bangene bathi shi kuyifundiso zocansi ey'nganeni zabo. Badinga ukuxwayisa iy'ngane ngeyingozi emiphumela yoluleko olubi, imiyalezo yocansi eqhutshwa yigidigidi lenyama. Ngaphezu kwakho konke, badinga uyitshela ukuthi akumukelekile ukushera iy'thombe nemiyalezo engocansi nomunye umuntu noma ngaziphi izathu. Esikhathini se-technology sethu, lolu hlobo lwengxoxo evulekile phakathi komzali ney'ngane ingesemqoka kakhulu kunaphambilini. Uma ukholwa ukuthi kuzoba lusizo ukuxoxela isihloko kabanzi, sicela ukuthi ushayele umnyango wezokweluleka e-Focus on the Family. Abeluleki bethu abaqeshiwe bokwazi ukukusiza ngocingo kumbe bakuxhumanise nongoti abawufundele umkhakha abangaseduze nawe. Sishayele ku-031 716 0000 kumbe ungene ku safamily.co.za bese ucofa ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family, sihlangabezwe ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.